This is the African music mix on the Voice of America.
Obey it, yeah. Me see your best running now for example, keep up. But I'm gonna take it till no more. Welcome it. Oh, so deep. Oh,
Akalaka T. Akalaka T. Give me way, make a go. Give me way, make a flow. If you don't know, now you know. Unplan me, cross me shadow. Obey it, oh yeah. Money lover, seek a lover. I've been chill lover, material. Akalaka T. Akalaka T.
Thank you. The best mix of your favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
From the village life to the township, from the township to the city life, we about to move to the curbs on these next.
Check. We are Pumbulam Gani Wami. Better tell a panzi, my Basitelumona. Basitelumona. Cause we are Petty Cup. And we are Basitelumona. Cause we are Petty Cup. So we are Basitelumona.
How you like me now? I see you biting now. Lames wanna fight me now. Uh-huh. Let's get it. Ready, I'm down. It's all time my chance. You kidding me? When everyone's saying they feeling me, there's no way I'll let you belittle me.
No,
I don't play in no literally.
No.
Wake up and realize that I'm really nice. And I kill the mic trying to do it right. From my crew tonight. Pussy Sprite, now we'll sweetie pie. I suck. You a fake ass. You a hating ass. Got no life. I suck. Trying to gate crash where your gate pass. Why you so loud, my name?
Yazibuza na, oh, kanti senzeni na. Yazibuza na, umtomnyama kafunu bonu.
Basitelumona,
Basitelumona. Cause we are Petty Cup. And we are Basitelumona. Cause we are Petty Cup. So we are Basitelumona.
Kokumoya Baba breathe. I'm about to release. I'm just trying to get the key. Yeah. Take the baby mama overseas. Save money for my son's peace. Yeah. In the studio for some weeks. I took a walk and I got me some sneeze. Oh, what a life. I want a G.
I know I ain't never had it easy. Now I got some strangers trying to reach me. Been through it all. There ain't nothing you can teach me. These voluntary bitches trying to please me. Bitches were never around. Look, now I'm holding it down. I'm probably running the town. Haters ain't making a sound.
Basitelumona,
Basitelumona. Cause we are Petty Cup. And we are Basitelumona. Cause we are Petty Cup. So we are Basitelumona.
Coming to you loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Voice Africa Music Mix, the best music.
I'm a boy. there is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
Pande anasema wote,
wote kimya.
Akayo nena hapa ya tangusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ulipo kama wependa pepo. Kwa nini wogope kifo? Unachekesha. Aliparwa, unafikiri mbinguni utakwenda kwa motoka eh?
Ama utapata zali kama Yesu alivyopa.
Acha kujidanganya, kwa Mungu si kwa mzungu. Unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya.
Lo,
haiwezekani,
hasa
bila ya imani. Unaelipiza baya kwa jema,
we ni shetani.
Aufai kanisani, aufai msikitini, na utufai kwenye fani. Tekea utapotea.
Aliwaza lumjinga ndilo litalo mtokea.
Hindo Darubin,
Darubin.
Wasani mweke akilini, asa kwa mtu makini, makini kiusani. Ila kama mtali,
no setu bakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na ekti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni, lugha ngeni za nini kwenye mziki wa nyumbani.
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswairini.
Nina cheka sana, hey. Kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa,
inako vipu unataja taja majina tu nyimbo nzima tena kwa mistari sio na vina.
Nambari
kwa darubini kali. Ndo mana mziki wangu naegemea kwenye ukweli. Kwa mfano,
labda ungewa kwa mfano kabla hujashusha kibano.
Nasema rap ni ukweli mtupu. Rap kiasili, rap si kimba uongo
kama siasa za bongo.
Sema mnabuzwa kati jungo kwa mdogo acha upambe. Unapopele kwa tu na kwenda kamari ngombe.
Simamo tupe ujumbe
kama wezi unyamaze. Nasema mara mwisho
sio lazima wote tuimbe.
Watu wanataka ujumbe, sio majigambo tu.
Nasifungono na pombe
mbafu amna sone kwenye zama za ukimu. Kwenyeshi masikini ya pili kutoka chini. Afande na shanga
hata Mungu anakata.
Kwa msanii wa nchi hii kuimba nyimbo za furaha kila saa.
Wakati uko vijijini watu wanakufa kwa njaa.
Haipendezi kutumjali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi.
Haipendezi
ama kujiona bora ti kwa ajili ya makazi.
Haipendezi
kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi. Au labo kishi Mbezi utakapokufa hauozi.
Kwa shangaa
eti majani vipi kwanza stopisha miti. Nimuulize kijana licho kipatani kipi.
Aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi. Alingatwa na mbu kwenye visigino huyo. Mimi ni msanii.
Bado tu mwaka huu haki ya nani. Mamluki kwenye gemu mtatokata kamsi take.
Na hindo manake
mwanamke kama tak basi mwache ende zake.
Usimbake
kulazimisha penzi ni atari sawa na kulazimisha fani.
Kisha unaleta utani
mpumbavu. Hilo ni kosa kama padri kubaka mumine.
Au kama ticha mkuu kumbaka dento ofisini.
Utafungwa
alabuni utanyongwa.
Kwa mdogo ndana shamba la miwa hawezi ukavuna miogo.
Kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo.
Sahau superstar,
superstar.
Kujifanya msani nda na jumba la sana.
Wasani tunashanga.
Unashuka si tunapa.
Unainuka si tunaka.
Kipotea
kwetu fla.
Adui
mwombe nja.
Tanyosha mikono juu
hata kama likuwa shinja. Nini msani, nini msani. Kio cha jamii, kio cha jamii. Nini naona mbari, nini naona mbari. Kwa darubini kari, kwa darubini kari. Nini msani, nini msani. Kio cha jamii, kio cha jamii.
Sele, aha, mtazamo ni ule ule. Toka bongo wikomi. Ya, kama Dr. Gaure. Nice. Sara Kelly. Ya.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
Another song reflecting the views of the African Music Mix on the Voice of America.
Like Oya Mongo, Oya Dola. Ya pasó de ma, 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 ma.
Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Money. African Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Il faut faire économie pour assurer ta retraite. si je savais bien toujours trop tard. Il faut garder un peu d'argent pour assurer ta santé, car la maladie crée des surprises. Ne fais pas comme mon ami Johnny, quand tu chauffes salaire, il devient washer d'un Wadowos. Ne fais pas comme mon ami Jinda, quand tu chauffes son salaire, on le retrouve dans les carnivores. Le jour rentre les poches vides, il trompe sa famille, il a été agressé. Le jour rentre sous les soulets, il trompe ses enfants, qu'il a été soutiré.